ntombi sewanele, awu sewanele, alungadlula uthando. Nithi sewanele, qala ngishala.
I'm still alive.